Olo e mafuta male SBS Samoan. O nisi o wha maumaunga o pitula tamai sa o ina, o wha ilua ie fōlinga, e le o amana ie tangata e meise lava talawau, fe au ma wha matalanga e wha tatau ile la, ma ua mafua ile wala o ina o Seisi Campaign 4 ale fitarale. Wa atore fasa fulu o tausanga o le campaign o le slip, slop, slap, peona sila fila to o tele, ma e uisa iei o na tūranga le lei, pei tai olo tū mō peona wha mawina o le melanoma, le isi tū a ingata a tele o le kānesa o le pau, wa iei nei le tunuu. Ina ua mua iwa aia e Matt Keane, se spot uri uli lo na vai le lua fasa fulu ono, e le imanatu tele iei. Pei tai ina ua mai ale masina o una ia pēlo na tamā ia whaia se siaki, Nei loai, wa afia ile stage 3 melanoma.
Having two young daughters and a wife and facing the prospect of possibly only surviving 8 to 10 years was incredibly hard, especially on my two girls.
Na lawe ina lo na ola ile immunotherapy, ma le teminei wa matua e mau mau wae ile fesosonia I tangata, ma le whaalau loai no le angase ngase.
Slip, slop, slap, ta-da. You can stop in Kansas side.
O le tausanga le nei e whamana toi le whasafuru tausanga o le slip, slop, slap, sa tasu tamu whainga o pito ina hui loa au stadia I tūranga tau soifua malolo ina. E ui sa afso soan tele le whai titi o le au whai o tangata talavou e a awhia I le kānesa o le pau, pe I tai o le toi titi lawa o I le lua afe tangata au stadia e maririu mai le kānesa o le pau I le tausanga. E renga tai lea, aina matua I au pito I te lele tupe na wha aluai, e le soifua maloloina na ilo seisi lava kānesa, wha mai pea male tasi te simale ono walu piliona I le tausanga. O Tania Buchanan, o le Office City o le Cancer Council Australia, lo uia wala au nei le whainga malo le fitarale, ina ia inivesi I seisi campaign 4 mō le kānesa o le pau.
While it's clear, the majority of Aussies know the slip, slop, slap message. Younger Australians need more education and older Australians could do with a little bit of a reminder.
O whaamaunga fōu o whaeloa I e siria male toa tasi mai tangata e toa whā, o tangata ustadia e tau tino le pui pui mai le lā e le o se vaenga leo a lātou fuafuanga māsani I le teime le tau māwhanawhana. E tasi mai le toa limo o tangata suvaltusanga le rusu fatusanga, o whai mai lātou te re whaia se mea pui pui ai lātou mai le lā a o iai whafo mai o lātou fale. O nei lā wha maumonga wa wha popole ai nai I a Professor Stephen Schumach mai le Australasian College of Dermatologists.
If we can instill daily sun protection measures in younger Australians, it will help to minimise the effects of sun damage and in return reduce the impact of skin cancer for future generations.
O le pandemic, ua wa aiai le whaetiti o le whai o siaki o le kānesa, ma ua pa ufo I lalo le numero o tongfitinga ua whai ai le melanoma, a meise wa iei nisi popolenga, e le tau mate whai tau wafe nisi cases, e le o mawhai o na tongfitia le teminei o na overvao le whamai. O le neitala na tufatsia Danielle Robertson ma Amy Hall o le SBS News, ma ua wha liwina molo sida fia, tūranga o le ngase ngase o le kānesa o le pau. Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.